I was time.
Yeah, yeah. Drag gang in the building. Team Master.
Nakusikiliza unavyoigiza kwenye giza. Michezo nayo chezo utapelekwa Uingereza. Hapa wamepoteza utabiri, unaelekeza na walaza kwa jeneza. Wana upeo finyu saizi ya mbegu ya bangi. Unyunyu wa usafishi uchafu kama waogi. Hasira ziishi, hasira sifugi. Hasira si mwanzilishi tangu enzi za mitungi. Chezo wa karamu, karatasi ni mwepesi. Kasi, sense kwenye mic si dondoki. Useless sister kishabiki fake. Hata peke nikibaki hip hop si badiliki. Jitutumue, jikamue, ujie. Napota jichafua ufiki nilipomie. Mamba wajiwe piga ngumi uumie. Utajichafua ufiki nilipomie.
Tunasaka kimango kwa tuko zilizo lanika. Na undo mpango ukicheki. Mitai na tuitaji na tuwezi kuipata raka. Chocholo zinangarishu ukicheki. Hizi ni new style, new style. New flow, new flow. New rhyme, new time. MC, yeah. Umia ni mdani, the place to be. Place to be.
Flows kwenye punchline. Metaphor juu ya beat, kwenye kick, kwenye snare na rhyme. Nyingi tans juu ya pepper ni nyekundu kalamu. Boost na kunya punch zaidi ya tembo sadan. Si, wana sound rock kwa boko ileyo high. Kama udonyo na basi kama lengai. Beti za moto kali, misili ya sime masai. Na toche MC kwa sanza wako visa kama yai. Webe belly dancer si dance. Hapa na bugi kibabi zi show. Nezo si mess na easy modi. Kija na bad luck na rudi. Kima kusudi ni jini nyuma ya mic mzuka hauji kwa hudi. Ni black gang jo bang na hizi flow. Ziko woo kama teng na slenge kapa no. Na ya bing siye change me singi juu ya do. That is a rhymes of hell fuck a game number 4.
Tunasaka kimango kwa tuko zilizo lanika. Na undo mpango ukicheki. Mitai na tuitaji na tuwezi kuipata raka. Chocholo zinangarishwa ukicheki. Hizi ni new style, new style. New flow, new flow. New rhyme, new time. MC, yeah. Umia ni blood is the place to be.
Jamani kwenda za jeshi, mbawa nishu za wafungwa. Na ipanga watoshi ni zone za manunda. Zibanchi toka kino mishono na switch on. Vipea tisinye pesi kama bata popcorn. Na chamuda wongesi ulizi nitatoka vipi. Kia machezi street mimaja humziki. Tajika sipotei kama vaza kaniki. Minazi jahazi dani ya kwana mashariki.
Ni utunzo wa tenzi na semi metali zenye thamani. Ni ujezo wa funzo kuhami ujinga doka maskini. Soko ine death day, ni pleti best day. Tataputa kubu kumbu mbu 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 kama hujui. Pop pop li vox, pop pop li day. Mahasimu wa hujuma wa onge, okay, yeah.
Master. Tunasaka kimango kwa tuko zilizo lanika. Na undo mpango ukicheki. Mitai na tuitaji na tuwezi kuipata raka. Chocholo zinangarishwa ukicheki. Hizi ni new style, new style. New flow, new flow. New rhyme, new time. MC, yeah. Umia ni blood is the place to be. Place to be. Dana booth na mna hey. Tunasaka kimango kwa tungo zilizo lanika. Na undo mpango ukicheki. Mitai na tuitaji na tuwezi kuipata raka. Chocholo zinangarishwa ukicheki.
This is the new style, new flows, new rhymes. Tight MC. Mumia ni blood is the place to be. Place to be. Dana booth na mna hey.
Cheki ona. Tazama. Mumian. Ha ha. Ha ha. Yeah, yeah. Mama.